subondo bwuribuka kuva kera kubona ingushona ubwo twakundaga kunyura iwanyu warimo tutavimuhira uduyose ubwigusarira byaje gutuma njye nkwihorera amaranga mutima akora ibyayo nananiwe kwifata nashatse kutwibeta isone zikwishura nyigaca nashakaga kumva sha icyo ubivugaho nk'iyo minota sinzi niba ubu mbona amababara cyangwa se niba nziza no gukura nyemeza sunabwire kunyibuka kera duteka ko nori mu bitaka ariko nabyibuka nyuma yo kwibaruka naje byo kwimuka nuko bivamo no kuburana naje guhinduka ibihe biriruka ngo ntareke hagarika umugambi w'imana usigeye gusa jufata nguwawe nanye mufata nguwanye aratuza umwanya arabyumya aratuza arayumva arakumva gukunda ntibyananiye ngo gukundwa kaze ibi byihariye amateka yasize ibihe bituraburije ibi byihorereye nari narabisengeye byafashe igihe ngo byemere buto bwacu twasangiye yo bungarukiye numva binyobeye subo bukire nirutse inyuma ngo nyuma nkubure ukirunde kure ngire nirebera umwana navuze amatage yantanyije nawe nabifashe nkaho imana nyampaye umwanya ngo nite ku byanjye ubundi uzasanga ibintu harimo nanjye jufata nguwawe Tuzara yo